okunonyereza okukyafunise kulaga nti omuntu bw'alyayo ejjiri mulimu buli wiiki naddala ng'atuuse emyaka egikuze ennyo kimuyamba ku bulamu bwe obw'obwongo era n'ekirwadde ekyobuko nakyo n'akyewala. Okunoonyereza okukyali okujja kugamba nti omuntu bw'ali amagi emirundi etaano wiiki kiyambako ebirwaddelwadde ng'okwerabira ebirwaddelwadde ng'obuko okubigobera ddala mu mubiri gw'omuntu. Wabula abakugu bakyetegereza okulaba engeri ejji lino gye likwataganamu n'obulamu obw'obwongo obw'omuntu. Abakugu bagamba nti omuntu bw'alya ku jji naddala bw'aba ng'akuza emyaka kimuyambako okukyusa ebintu bingi mu nsonga y'obulamu bwe. Bye bakuŋŋaanyizza byonna babitadde mu katabo ka ssaayansi akayitibwa The Journal of Nutrition.